Murumba Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuye mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Tuhere mu Burundi, aho ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe muri Tanzania, Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye na madamu we ejo kuwa gatandatu basuye ikirwa cya Zanzibar, nk'uko tubikesha urubuga rwa Twitter rwa Presidency y'u Burundi. Bakiriwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa byo gusigasira itegeko nshinga n'imiyoborere myiza, Bwana Harun Suleiman. Nyuma yaho babonana na Perezida wa Zanzibar Hussein Mwinyi. N'uruzinduko rwari rugamije gushimangira ibikorwa bitsura umubano w'ibihugu byombi, nk'uko byumvikanye mu ijambo bakuru b'ibihugu byombi bavuze ku wa gatanu ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yageraga muri Tanzania. Yasabye icyo gihugu gushyigikira Burundi guhashya abarwanya ubutegetsi bwe no gukomeza gushyigikira itahuka ry'Abarundi bahungiyeyo. Tujye mu Rwanda, mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'igihugu, abakora imirimo yo gutunganya no kugurisha amafi mato mu kiyaga cya Kivu basaba bishinzwe kugabanya igihe cyo gufunga ibikorwa by'uburobyi muri icyo kiyaga. Baravuga ko gufunga igihe kirekire bitera ibibazo by'ubukene. Abishinzwe ariko bo bavuga ko bafunga ikiyaga mu mugambi wo kongera umusaruro ugikomokamo. Eric Bagirubusa yarabasuye adutegurira inkuru.
Turi mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi, ahazwi nko kukibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abagore batandukanye bari mu mirimo yo gutunganya amafi matoya azwi nk'isambaza kugira ngo babashe kuyagurisha. Ni umurimo bakesha imibereho. Madamu Odette Umugeni kuri mikoro za Radio Ijwi rya Amerika yemeza ko amaze imyaka 20 acuruza isambaza. Akora muri koperative Bakunda Isambaza, avuga ko muri iki gihe akora uyu murimo hari byinshi amaze kugeraho.
Aho byangirije ni kure rwose, binyigishiriza abana, byaranyubakiye, turya neza ku buryo ntashobora kurwaza bwaki.
Wabihagararaho?
Nabihagararaho rwose n'amaguru yanjye yombi kandi nene. Imbogamizi tugira iyo mudufungiye, mudufungurira tugiye kurwaza bwaki.
Uyu murimo wo gutunganya no kugurisha isambaza ku kibuye biboneka ko ari umurimo wiganjemo abagore cyane kuruta abagabo babo, nabo baba bakunze kuba bari mu kiyaga baruba. Kimwe mu byo aba bagore bahurizaho muri uyu murimo mu buryo bavuga ko bufatika, nuko benshi bumvikanisha ko mu gihe bamaze byabafashije kwiyubakira inzu zo kubamo.
Niba ndi mu nzu nakomoye mu isambaza, nkaba ndya neza kubera isambaza, nkaba nambara neza kubera isambaza, umwana akaba yiga kubera isambaza, ubwo icyo ntazirata ni igiki?
Njyewe nabigiyemo nta kintu mfite, ntagira inzu ariko ubu mfite inzu, nari mfite abana batoya, abana bajya mu ishuri, ubungubu abana banjye bari kwiga kubera iryo terambere.
Ijwi rya Amerika rigera ku kibuye ryasanze hashize ibyumweru bibiri habayeho imirimo yo gufungura ikiyaga cya Kivu cyari kimaze amezi abiri n'igice gifunzwe mu mugambi wo kongera umusaruro ukomoka muri iki kiyaga. Muri icyo gihe abakesha imibereho y'iki kiyaga bavuga ko basaga n'ababuze ayo bacira n'ayo bamira.
I Karongi dutunzwe n'iki kiyaga, ariko iyo mu gifunze amezi abiri yose bose bajya gufungura, bamwe bararwaye bwaki, abajura baragwiriye. Ubwo rero tubona amezi abiri mudufungiramo bamudufunze n'inda n'ubwonko.
Kubwawe wumva bagombye gufunga mu gihe kingana iki?
Ukwezi kumwe kuba guhagije. Nta muntu wari ugifite igitoki mu murima, bari basigaye badusanga no mu mazu ku buriri, bakakwiburyamye bakikorera byose n'amashuka wiyoroshe bakayajyana utazi n'igihe bayajyaniye.
Yurebye gufunga nge mbona ntakemeranya nabo, kuko gufunga nge mbona bigira inyungu cyane ko dufunga twa umusaruro wabaye muke, twafunga ukaba mwinshi. Ari na mpamvu tukubwira ko ni isade ifite umusaruro uhagije, wana uraterwa nuko twabahagarika inyamezi abiri tukaba twarongeye gufungura.
Ubu ni bwa Emmanuel Ndagijimana umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka Karongi wemeze inyungu mu gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice. Uyu muyobozi nawe yemera bidasubirwaho n'abakora mu bikorwa by'uburobyi ko bibateza imbere. Ukigera hatunganyirizwa isambaza abari muri uyu murimo bagusanganiza isambaza zikaranze nk'inzira zo kureshya abakiriya babagana. Abatunganya bakanagurisha isambaza bakavuga ko iyo barebye ukuntu gahunda zo gufunga ikiyaga cya Kivu zikorwa bagasanga hakabayeho ibiganiro hagati y'uruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ku ruhande rwa Kongo ho batajya bafunga bagatekereza ku musaruro wabo waba wigira Kongo. Madame Beatrice Mukamana amaze imyaka 8 acuruza isambaza avuga ko abarihira abana banamafaranga mu mashuri yisumbuye.
Leta yacu leta ishoboye ibintu byinshi cyane. Njya numva bazagira igihe cyo kuganira igihugu cya Kongo. Mu gihe cyo gufunga ikiyaga, Kongo itakunda gufunga ikiyaga, akakiyongeraho wenda uburinzi biyongera ku bisanzwe kugira ngo ikiyaga cyacu wenda igihe bafunze be kujya bakiruriramo abakongomani. Kuko urabona nk'ubuje dufite umusaruro. Nuko ikiyaga cyarinzwe.
Mu kiganiro na Bwana Ndagijimana ukuri ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka Karongi avuga ko ibiganiro bisa n'ibidashoboka hagati y'u Rwanda na Kongo, gusa akavuga ko buri ruhande rukoresha igice cy'amazi yarwo.
Biriya byo twagiye tubitekerezaho ariko ubona ntibyashoboka. Buriya njye nabonye ujyanye no gufunga, kuba twafunga aho bakaroba n'ubundi umusaruro ujya nta hantu ujya. Icyangombwa ni uko ahubwo twebwe hano niba twafunze dufata ingamba zo gucunga, tugacunga neza wa musaruro wacu, kuko igihe tugiyemo n'usanga ntaho wagiye. Nta mbogamizi yange mbona, kereka ahubwo wenda bariya abakongomani bo bambutse bakaza twafunze bakaroba mu mazi yacu. Ariko niba bakoresha yabo mbona nta kibazo gihari, bakorana ko tugakora.
Kugeza ubu akarere ka Karongi kabarura koperative z'abarobyi zigera muri enye zigizwe n'abanyamuryango 66. Abakurikirana ibikorwa by'uburobyi mu karere ka Karongi bakabwira Ijwi ry'Amerika ko kubera gahunda zo gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice byatumye umusaruro uri kubone kuri hagati ya toni 2 na toni 3 zisambaza ku munsi. Nubwo biruko ibikorwa bya barushimusi byo bikomeza kwigaragaza mu kiyaga cya Kivu, intumbero no kubihashya umusaruro ukarushaho kwiyongera nk'uko bitangazwa n'ababishinzwe. Ehabagira ubusa Ijwi ry'Amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Turabasuhuje mu muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'uduce bakomokamo, bityo bakabitirira imyitwarire runaka. Twifashishije ubuhamya, ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse n'impuguke, turumva uburyo iyi myumvire igira ingaruka mu buryo bunyuranye ndetse n'uko byakwirindwa. Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho njye ugiye kukibagezaho nitwa Marie Claire Singizwe. Tubahaye ikaze.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 3232 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Kuva u Rwanda rwabaho, ahantu hatandukanye hagiye hagira amazina haranga kandi n'ubu niko bimeze. Mu mateka y'u Rwanda, buri gace kabaga tazwi ibintu runaka bikabonekamo. Umuco uranga abantu baho, imbyino, imivugire n'ibindi. Wasangaga abantu runaka bazwiho ibyiza cyangwa ibibi, bitewe naho bakomoka. Bamwe bakitwa aborozi kuko agace kabo kiganjemo ubworozi, abandi abahinzi n'ibindi. Si ibi gusa ariko kuko byanarengaga ha ukumva bamwe bavugwaho imyitwarire runaka bitewe naho bavuka. Ntekereza ko benshi muri mwe mwumvise imvugo igira iti abanyagutari bavukana tatu ndetse n'izindi ntarondoye. Muri iki gihe nabwo ariko usanga imyumvire igihari, aho usanga abantu bakibona abandi mu ndorerwamo ya kera. Hari naho usanga birenga kubivuga gusa kuko hari ababishingiraho bafata ibyemezo runaka. Mu gutangira ikiganiro cya none, reka tugitangirire ku buhamya bwa Gakwaya Eliya wo mu karere ka Huye waganiriye na mugenzi wacu David Hitimana. Turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo by'abantu banyuranye kuri iyi ngingo.
Jye nitwa Gakwaya Eliya, abantu naza Butare muri Huye. Iyo ntari ahantu mvuka, tuvuge nk'iyo nagiye gushakisha imibereho gupagasa, njye mbona abantu bamfata uko ntari. Urugero nk'abanyabutare rwose bakunze kudufata nk'abantu bagira amanyanga batagira ukuri, tubona badufata gutyo.
Bigeze bikubaho?
Ibyigeze bimbaho.
Tubwire muri makeya byakugendekeye gute?
Njyewe nari ndi ahantu mu kazi, ariko bitewe n'inshingano nari mfite, ibyo bambitsaga, ibyo nagombaga gukurikirana, ariko hakazamo akantu bagenzi banjye bakajya bantangaho amakuru mabi kumvuka iButare, ugasanga nyine abakoresha banjye batanyizera bakantakariza icyizere. Icyo gihe nkiri mu kazi byamviriyemo rwose no kureka akazi, kuko nagendaga mbona ntakarizwa icyizere bitewe n'uko bamfata nk'umunyabutare, bakumva ko batangirira icyizere ngo nkore inshingano neza nk'uko nzishinzwe. Byatumye rwose njyewe ndeka n'akazi nisubirira mu bindi. Twakoraga mu bintu by'ubwubatsi, nakoreraga za Musanze. Abo twakoranaga nibo bagendaga bantangaho amakuru mabi, bituma rero njyewe nkajya ngenda mbona inshingano nahawe nyine batangirira icyizere neza, bakavuga ko ndi umunyamanyanga. Byahise bituma rwose ngenda.
Inama wagira bene abo bantu nizi?
Bene abo bantu bafata abantu uko batari bitewe n'uduce bavukamo. Inama nabagira rwose ni ukureka iyo myumvire ipfuye, kumva ko umuntu avuka icyangugu ngo agira amanyanga, cyangwa avuka mu Mutara wenda ngo nabanebwe. Iyo ni imyumvire ipfuye, abantu ni nk'abandi. Umuntu ugomba kumugirira icyizere ibyo by'uko abyahavuka ntacyo biba bimaze. Yego, namwe.
Arakoze Gakwaya Eliya umaze kudusangiza ubuhamya bwe. Kuba umuntu yavugwaho imyitwarire runaka hashingiye ku gace akomokamo, hari ababihuza n'ukuri. Ese abaturage bo hirya no hino barimo n'abo mu bice bikunze gushyirwa mu majwi bo babivugaho iki? Reka tubumve mu bitekerezo twakusanyirijwe na Noel Imanishimwe. Turagaruka mu kanya.
Nkazacyangurava ngo ni abantu bazi gushaka amafaranga cyane, ubu ni abantu basa nk'aho bababaye, kuko nibafashe amafaranga ubona yabyaje umusaruro. Abanyabutare icyo gihe bavuga iyo mvugo, igikorwa icyo gihe hagaragara ko bajura. Umunyabutare ukumva nta kuri yakubwiza, niyo mwaga nuko bemera gukwepesha, buri wese uko bikimeze.
Turabyumva nyine, ariko ni nka bya bintu bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose. Nk'ibyo by'ikibungo byo kuvuga ngo ni abarozi bagenda ku Butare. Natwe nubwo turi abina Rwamagana, ariko igihe nk'ahandi hantu muyandi mu prefegitire bajyaga bavuga ngo wacu ni ikibungo, bavuga ngo wanyu ni ikibungo, ugahita wabikubaza.
Birazwi ko bavuga ngo Rwamagana niho haba bajura ba mbere, kandi koko wagerekanya ugasanga nibyo cyane. Nubwo bavuga ngo icyangugu niho abantu bashaka amafaranga, tuguje nk'ina abantu bahari bavuye icyangugu ku ifaranga nta ba mbere baba barashaka kurushaho basanze na ibi bakavuga ati niho aba ni ibicyangugu nyine. Nuko ahanini ngira ngo abantu bagenda babayo bahagera bagenda babihasanga, nk'uwo murenge w'Umutara bakawubona, bagere nabwo bujura bakawubona, wagera mu Butare bagasanga nyine ubwenge buriyo. Nu
icyo nemera cyo umuntu w'i Kigali afite itandukaniro n'umuntu wavukiye mu cyaro nyine, bitewe n'uko ubuzima bwabo bwa buri munsi bo batunzwe no gushaka amafaranga, kandi bagatungwa n'iki? N'imbaraga zabo. Urumva impamvu bavuga ko ari abanebwe mu Mutara? Ubundi akenshi na kenshi ntabwo bigeze batungwa n'imirimo y'imvune, abenshi ni aborozi. Kandi rero umuntu w'umworozi kumubona mu murima akoresha imbaraga ntabwo azamu wahera uvuga yuko yakoresheje ngo no yakoze kandi utigeze ubona afata ikintu kimuvune
nke nakoreye kumva ko warusu baravugaga ngo hari abantu bagendera ngo ku butaro ngo bararoga iki n'ibiki ariko njye nabyo nigeze mbona
ibyo ni ibintu byavuzwe n'abantu ba kera nyine abantu bagenda babifata gutyo ngo ikibungo bagenda ku butaro mu butara n'abanebwe abo bicanga bavuga ngo bakunda ibintu baba ngo bashaka amafaranga nk'abayataye kandi koko niko bimeze umunyacyangwa ubuye buya byanze bikunze ashobora no kugera hano apagasa ariko ukazashiduka afite urupangu ubundi hari naho ugera bakagutinya bumvishe ko uriwe ikibungo byo ukaba rwose wanarara mu gahari bakarara batanatsinze ukavuga ati byanze bikunda araturabuze cyangwa yakugirira nawe bavuga uti uretse ntawe wacu ikibungo akaba yanagukurikira guhendahenda ni imyumvire abantu bamaze gupfa mu bwonko nyine bakumva ko ari gutyo byashoboka
nyine numva bavuga ngo mu kibungo ngo haba abarozi ngo bagendera ku bitaro nyine ibintu nk'ibyo ku gikongoro ngo aba banyamibare benshi
cyane cyane nk'abanyabutari uko nagendaga numva nakundaga kumva bavuga ngo bavukana ngo ayisumbuye ngo akunze kuva abanyabwenge
biterwa rero n'agace baba barafashe kakarimo gutyo bati mu mutara n'abanegwa kuba ko baragira inka boroye ko batazi guhinga wese kwemeze ubu barahinga barorora byose imirimo baravanze
turabashimiye aba baturage twaganiriye bamwe bati nibyo biragaragara abandi bati ntago bikwiye ko umuntu afatwa mu buryo runaka kuko ntawe uhitamo ahavukira ese wowe ubyumva ute
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/78/54/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ijwi Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe kurikira Ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
muri studio nasiriye Christelle Wicyeza ugiye kutugezaho ibitekerezo mumaze kutugezaho muri iki kiganiro Christelle umwanya ni uwawe
Claire urakoze kumpa ikaze rero wakunze ibikiganiro ejo nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko ya none igaruka ku ngingo irebana n'imyitwarire ishobora gutwirirwa abantu bitewe n'agace bakomokamo aha turi kwibaza ku cyo mubona cyakorwa ngo imyumvire icike ndetse n'ingaruka bigira Kwihuse Ngoboka Jean Claude wiriye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda yagize ati nta gikwiye kudutanya nk'abanyarwanda dukwiriye gukomeza indangagaciro twirinda ivangura rishingiye aho umuntu akomoka Dusenge Imana Matusera uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati umuntu wese akwiriye kubona ubunyarwanda muri mugenzi we atitaye ko akomoka ahantu runaka ati nkanjye bakunda kuvuga ko ndi umunyacyangugu kuko nkunda gukora cyane kandi sindiwe yasoje avuga ko kuba umuntu yaba umunebwe cyangwa yagira ubwenge ntawe bihuriye n'aho umuntu aba akomoka dukomeza Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati insanganyamatsiko ni nziza Ezekieli urakoze cyane yakomeje avuga ko imyitwarire itwererwaho umuntu akomoka igira ingaruka nyinshi ati hari igihe umuntu akora nk'ikosa bisanzwe ugasanga batangiye kumucyurira akomoka cyangwa hakagira uburenganzira runaka avutswa naho Fred uherereye mu karere ka Huye yagize ati dufite amahirwe yo kuba tuvuga ururimi rumwe ati rero icyakorwa ni uko twashyira imbere ndi umunyarwanda igasimbura ibidutanya dukomeza Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati njye byambayeho nkiga mu mashuri yisumbuye nakunze umukobwa mu Mutara bigera naho nifuza kumuterita atariko ntibyabashimishije kuba twakundana nge ntari uwawo Naho Uwamahoro Theoneste uherereye I Kanombe yagize ati imyitwarire ishingiye aho umuntu akomoka iterwa n'ubwibone kumva ko bamwe hari icyo barusha abandi ubutumwa amaze kwakira bwa ruvu ariko mukomeze mu bwohereze ndakomeza mbwakire tuzabuheraho ubutaha
urakoze cyane Christella ngaho genda ufata akaruhuko gato turasubira mu kanya tugezaho ibitekerezo abakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/28/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM.
Reka noneho dufata akaruhuko gatoya twumve indirimbo nyamijyosi y'abahanzi nyarwanda Safi Madiba na Fireman. Turagaruka mu kanya twumve ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro cya none. Fireman na Safi Madiba bati Nyamirambo hari ubuzima, hari imibereho, niho nibera n'ibindi n'ibindi. Nyamarungu wasanga hari uduteze amatwi gutinya kuvuga ko ari hakomoka ngo adafatwa uko atari bitewe n'uko bamwe bahavuga. Reka nkwibutse kuteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ukaba uri kumva ikiganiro ejo, aho uyu munsi turi kuganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'aho bakomoka. Urwikekwe hagati y'abantu n'abandi ni bimwe mu bishobora guterwa no kuba abantu bagufata uko utari, ahubwo bashingiye ku gace ukomokamo. Madamu Amina Nyirantiziryayo ni impuguke mu mibanire y'abantu n'abandi ndetse akaba amaze imyaka 13 akora aka kazi. Avuga ko abantu bakwiye kwirinda gusira abantu mu gatebo kamwe bashingiye ku duce abantu bakomokamo, ngo kuko bigira ingaruka mu buryo bwinshi. Reka tumwumve mu buryo burambuye mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone.
Reka mvuge ngo ikintu gitera iki kintu twakwita generalization cyangwa generalization ku bantu batuye ahantu hamwe, ugasanga hari ikintu babitirira yewe n'uvutse, ngo ni ibintu biba byaragiyeho kera. Abantu bakicara, umuntu umwe yakora ikintu cyiza, abaturuka aho atuye bose bakazabyitirirwa. Ariko niba umuntu nanone avuka ahantu yakoze ikintu kibi, ugasanga n'abandi bavuka aho ngaho babaye nk'abasirwa mu gatebo kamwe nawe, ngo abantu batuye aha n'aha bavuka aha n'indyarya. Abavuka aha ni abanyabwenge, abavuka aha bazi gushakisha ifaranga. Hari n'ababigira urwenya bakavuga ngo kugira ngo umenye umuntu ko ari umunyacyangugu, iyo arwaye yapfuye ukubita igiceri hasi ngo cyavuga cyane, ntakanguke ngo agifate, nicyo cyemeza ko umuntu yapfuye. Buri umuntu ashaka kubireba mu mbona arebesha amaso anashyira ibintu mu gaciro, abantu bashobora kuvuga batabanye cyangwa ngo baze gushaka amafaranga. Ni ukubera ko bavuka bazi kuyashaka cyangwa n'uko bavuka ahantu hari ubucuruzi bwambukiranye imipaka, ku buryo kugira ngo atunge amafaranga umuntu n'uko yinjira muri ubwo bucuruzi nyine bwambukiranye imipaka, kubona abacuruza bajya hakurya Bukavu akabona abantu bambuka akabyigiraho nawe akumva ashaka kubijyamo. Ariko nanone tukibagiza ko hari n'abandi bahatuye badakora ubwo bucuruzi kandi babayeho. Ntabwo aribo bantu bayashaka bonyine amafaranga, ni ikintu buri muntu wese akeneye, ku buryo usanga n'abantu batangira kutabagirira icyizere atuye amafaranga ariko ayabonye yaguhitana. Reka mvuge ngo ni ihohoterwa, ni uburyo bwo guhohotera umuntu kumushyira mu gatebo kamwe n'abandi bavuka hamwe, kumva ko icyo umuntu akoze cyitirirwa n'abazamukomokaho bose n'abaturuka aho avuka. Buriya umuntu yakoze ikintu cyiza,
kuba bahavuka babyitirirwa bumva ari by'agaciro ariko nanone turebe muri bwa buryo iyo umuntu yakoze ikintu kibitunge nko kuvuga ngo abanyabutare n'injarye kandi mu by'ukuri mu mice yose no mu duce twose hashobora kuvuka abantu bavuga ukuri hakavuka n'umuntu umwe utavugisha ukuri donc wa muntu utizewe ariko se kubera iki n'undi wese uhavutse niyo yagira ukuri gute abantu bakaba bice bari kuganira ke ntabwo mugendera kure ni umunyabutare urumva bije muri sase negatifu yo kumushyira mu gatebo kamwe kumucira urubanza ko ari umuntu udashobotse gusa tugendeye ko kubera avuka hanaha ingaruka cyane rero bigira daboro hari uguhera ku myitwarire ya muntu atangira kumva ari umuntu utifitiye icyizere ufite urwikekwe kandi buriya muri kamere ya muntu mu mibanire ya muntu n'abandi naho umuntu avuka umuryango avukamo biri mu bituma aba umuntu wuzuye iyo umuntu avuka ahantu hasi ku ndangagaciro nziza zubaka umuryango nawe avuka ari umuntu wifitiye icyizere reka dufate urugero nka u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi Jenoside ikirangira umuntu yatinya kuvuga ko ari mu Rwanda akavuga ati barahita batekereza ko nanjye nshobora kuba narakoze Jenoside ariko ubu kubera ko u Rwanda rufite rugeze ahantu heza rufite amateka meza buri wese yifuza kwitwa umunyarwanda umuntu yavuga ko ari umunyarwanda ukumva urishimye ukumva wihagaze ufite agaciro rero ku buryo muri iki kinyejana turimo ntabwo byagakwiriye ko umuntu aho kumubona nk'umuntu aho kumubona nk'umunyarwanda ahubwo umwita umuntu kubera agace avukamo kubera ko yaturutse kubera abo bavukana kuko buriya n'abahanga bavuga ko umuntu buri muntu wese niyo twaba tuvukana turi abana batanu ariko bavuga ko buri muntu wese mu mateka ye aba ari ikinege kuko turabizi mu Rwanda hari uduce twinshi tugiye dufite amateka ndetse twe n'iyi generasiyo yacu tutazi ngo ibyo bintu byaje gute umuntu akaba yanibaza kuko ibyo bintu bikomeza gukururana kandi tuzi neza ko bigira ingaruka haba ku mubiri haba ku mitekerereze ndetse n'imyitwarire y'umuntu ukorerwa iryo vangura cyangwa iryo hezo
turamusimiye Madamu Amina Nyantezi ibyayo impuguke mu mibanire y'abantu niyumviye ko atari byiza kubona umuntu mu isura yahavuka muri studio reka nongere nakire mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza atugezeho ubutumwa yakiriye ku kiganiro twabagejejeho ubushize Christelle ikaze nanone muri studio mugenzi wanjye arakoze rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira nk'uko mumaze kubimenyera tugeze muri ka kanya tubagezeho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize iyo ubushize yavugaga ku gutanga ibitekerezo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga nka YouTube aho twibazaga tuti se mubona ibitekerezo biratangirwa bigira uruhare mu gukemura ibibazo bibugarije reka duhere ku butumwa bwa Tuyisenge Fabien uhereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rungi aho yagize ati imbuga nkoranyambaga imbaga zigomba gukoreshwa by'umwihariko kuko hari ibyiza byinshi tuhigira naho umuyoboke Jean d'Amour uherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali yagize ati ibitekerezo bitangirwa kuri YouTube bifasha abantu batandukanye kwiyungura ubwenge n'ubumenyi runaka mu gutanga amakuru ati binafasha abakora ibikorwa bitandukanye kugeza ibitekerezo ku bantu baherereye mu bice byose by'igihugu ubu nibwo butumwa mwadusangije tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu turabashimiye mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu aha rero akaba ari naho dusoreza ikiganiro cya none aho twaganiraga ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'aho bakomoka ese wowe wari uduteze amatwi ni iki wungukiye mu kiganiro cya none
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 07/28/2832 cyangwa kuri 07/28/54/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe
Ikiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger Nizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma nge wakibagejejeho nitwa Marie Claire Sindiswe. Mwakoze cyane kubana natwe uyu munsi naho ubutaha.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 nibice bitatu FM.
Mshuti muduteza yombi mumasegonda macye turuwa tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni Dieu Donné Cyubahiro. Twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza. Look around, look around.